AI. Na 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 na. AI.
Hey chandi la hile mafaduni hochoko ikuma ama chandi la hile mafaduni nyakudi mani kukani fema zomania iko chandi la hile mafaduni hochoko ikuma ama chandi la hile mafaduni nyakudi mani kukani fema zomania
iko chandi. I strive to do better in every endeavor. Wanna see those who suffer living better. I know life is full of ups and downs, but we stay on track, we never lose direction. In my heart I feel pain just like injection. Our Father who art in heaven, I pray to you Lord, guide and protect me. Even when me walk through the valley and the shadow of death, but character me fear no evil. Monopoly as me fear no evil.
Come follow me now. Hey chandi la hile mafaduni hochoko ikuma ama chandi la hile mafaduni nyakudi mani kukani fema zomania iko chandi la hile mafaduni hochoko ikuma ama chandi la hile mafaduni nyakudi mani kukani fema zomania iko iya. Mege yo diswezu mingadu ye ikanyo kuri abancho zumilezu. Mache madiari mini nedi mandanyazu. Mama jwa kali asasini simanyakozu. Jendi mali asibazi nguki vini monji. Bajili chichizu bani choza manguizozu. Wazikini mambalezu adani madijazu. Njilalo nyisuzuri ya nirazwezu. Mamu jere pere mani chazu. Haka vita Yesu ni chimega idizu.
Hey chandi la hile mafaduni hochoko ikuma ama chandi
la hile mafaduni nyakudi mani kukani fema zomania iko chandi
la hile mafaduni hochoko ikuma ama chandi
la hile mafaduni nyakudi mani kukani fema zomania iko iya.
When me hear opportunity knocks once, teyani kumavrida ikwa dosi ya hagule kima kwa gwari senda kosi. Hochoko chandi mani ninyo kuwa dosi. Mungu la matadiyo machemasi. Like a tire everyday me pan the street. Me not care about the consequences I meet. I hustle hard and I try to make ends meet. So me wife at home I go and eat meat. It's Monopoly and Josh man on the beat. Bad character, perfection on the beat. Hokokoro maracha keep it blazing.
Hey chandi la hile mafaduni hochoko ikuma ama chandi
la hile mafaduni nyakudi mani kukani fema zomania iko chandi
la hile mafaduni hochoko
ikuma ama chandi
la hile mafaduni nyakudi mani kukani fema zomania iko chandi
la hile mafaduni hochoko
ikuma ama chandi
la hile mafaduni nyakudi mani kukani fema zomania iko chandi
la hile mafaduni hochoko ikuma ama chandi.